tropics booming with some more, nigga.
Eh, kapeke ya nose.
Anti nkukwata ambadia, paka wetumalira. Kubanga no moko ya kungabira. Kulaba no anakuangalia, kukabia analia. Mupira ngukubia na shivalia. Wama wanika eke. Kwe. Wanika banika vete. Wama wanika eke. Kwe. Wanika banika vete. Pati hit mwishu manya mwetu li. Mwechi hito nyumi ya kupati li. Nzama niche manyera guamani. Neno chunji kubye na bumini. Bad mind kare. Walio ya gala ndye kutale. Na ye katina wochi dabye. Kwa wajere gange vipale pale. Yatandika pate eke. Wama wanika eke. Kwe. Wanika banika vete. Wama wanika eke. Kwe. Wanika banika vete. Tomvunana. Tomvukosa toninana. Yadendikirana. Nito wabukade mwana. Kutoleta bate na ye. Kowala na lude na ye. Yado lude na ye. Na ye nangendude na ye. Ama real bad man. Toma tira guaman. Nesi na jicha kama toli na gocho tugamba wanufe tugamba bafani weba tugamba wama wanika eke kwe wanika banika vete wama wanika eke kwe wanika banika vete.
Remember where you got it from. www.djericom.com.